Gavumenti ya Uganda efulumizza obuwumbi 1,207 okuyambako amasomero gaayo mu kiseera kino ng'olusoma olusooka lutandise. Ku nsimbi zino obuwumbi 69 n'obukadde 7 zaakussibwa mu masomero ga primary agalina enkola eya bonna basome, ate obuwumbi 57 n'obukadde 40 zisibwe mu masomero ga gavumenti aga siniya. Era abakulu b'amasomero basabiddwa okukozesa obulungi ensimbi ezo. Ebibala okuva mu minisitule y'ebyenjigiriza biraga nti mu kiseera kino abaana bali mu nteekateeka ya bonna basome mu primary bawera obukadde 9, ate mu secondary bali akakadde kamu n'emitwalo 10.